mwanake Benachi
Teddy B.
Aya, I'm safe in your hands. Aya, I'm safe in your hands.
Najua nipenda na mimi nakupenda.
I'm safe in your hands.
Najua nipenda na mimi nakupenda.
I'm safe in your hands.
Naweka mikono juu, ishara nimesalenda. Nafsi yangu nakupa tu, sitafuata hata kalenda.
Upendo wangu kwako my redeemer. Wewe ni mwanzo mwisho Ebeneza.
Hold my hand, jiongoza mimi kufuate. Nafsi yangu kwa roho wako unijaze.
Hold my hand, jiongoza mimi nikufuate.